The Spinoff Podcast Network. Ready to rediscover the joys of cycling? With over 300 kilometres of cycle paths across Tāmaki Makaurau, jumping on your bike and going for a ride is such a fun way to discover the city from a different perspective. Cycling is getting more and more popular across Auckland, so now's a great time to join the hype and give cycling a go. Head to at.govt/cycling to find your nearest cycleway today.
Raising capital or taking your business to the world? Investment Fix has everything you need to make it happen. This season, we're exploring the US market, the opportunities it offers, what it takes to grow a business there, and the best way to approach investors. The Investment Fix podcast. Tune in today.
Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air.
Nau mai, haere mai, whakatau mai rā. He kōnei epurangi tēnei pāna ki te ao Māori me te ao hurihuri. I'm Leonie Hayden. This is a podcast about being Māori in the modern world. This week, we're exploring our little corner of the vast literary universe. Welcome to Nē. At the end of 2019, I was invited to lead a workshop at the Te Hā Writers Hui with the amazing Laura O'Connell Rapira about values-based storytelling. And I also did like a panel on getting published. It was my first time at that hui. And I can tell you now, I don't remember a thing that I said in either session, but I was invited to participate in all the other workshops and sessions, and I remember all of those with incredible clarity. I got to write a pitch for a book of short stories in a class with Witi Himaida. I got to learn how to access memory in a workshop on memoir writing with Renee. I remember the grace of Patricia Grace and the explosion of personality that is the musician and poet Lady Fruit. But the highlight was an open mic night where the rangatahi presented work. And the work that they read out was just so powerful that I honestly thought my chest was going to explode. And it included a piece by a young wahine who wrote and read something that was so beautiful but so painful that the entire room sort of stopped and surrounded this young writer, and we sang and everyone cried and gave karakia until our space was okay again. And the generation divide was really fascinating too. We had these venerated authors that had found success in the mainstream and held these positions of authority in universities who grew up in a very different world, a much colder world for Māori, and they fought for us to have space. And then we had this cohort of kura kaupapa kids who didn't need to fight for that space anymore, and they could create work as Māori, and they probably won't need an institution to validate that work. It was our past and our future all rolled together over one weekend, and that fellowship of writers and creators really made me feel like I could write anything, do anything. And it reminded me that like everything we do, even in writing, we do things our own damn way. It's a solitary discipline, but for us it still requires a community. It might not be one of our traditional art forms, but when missionaries first introduced the written word in the early 19th century, Māori proved really, really quick students. There was a well-documented period before settlers outnumbered us where Māori were the more literate population. There's a book by Jane McRae called From Māori Oral Traditions to Print, where she writes that not only did we become literate really quickly, but just as quickly we used that skill to challenge power. We were writing letters to politicians. God, we were writing letters to Queen Victoria. We had numerous newspapers in Te Reo Māori. Then in 1952, Te Ao Hou began, which was kind of like our first lifestyle publication, if you like, made by the Māori Affairs Department, which really championed our mastery of the written word. And it published motiatia and poetry and short stories. We got Hirini Mead, Peite Hurinui Jones, J.C. Sturm, Hone Tufare, Patricia Grace, so many others. I wasn't a good student, but I really loved English, or at least I did, after we studied Witi Himaida's masterpiece Bully Basher in high school. And for the essay that I wrote on that book, I got my very first A. And then I discovered J.C. Sturm, Jackie Sturm. I came across a copy of Dedications, a book of her poetry at the school library, and it contained the poem In Loco Parentis. Jackie Stern was adopted, I'm adopted, in the Pākehā sense, not whāngai. And this poem included the following stanza. 20 years they planted, nurtured, trained, pruned, grafted me, only to find a native plant will always a native be. Now, for me, that stanza was the hand reaching across time and space to hold mine, and that's when I realised how powerful writing is. It's not just entertainment or escapism, but it's he wā tapu. It's really important, and it can hold whakapapa together even when you didn't realise that that's what you were looking for. And seeing yourself reflected within the diversity of te ao Māori, not as one homogenous identity, but a universe of experiences, is why reading and writing is so great, and it's also why we're so good at it. And nowadays that includes comic books and YA fiction and history books, sci-fi, crime thrillers. You know, I'd love to see maybe more romance novels, or maybe I should just write them myself. I don't know. But on that terrifying note, coming up next, Te Kuru Meriana and I will get into our favourite books and authors in Te Reo and in English, and Te Kuru will be talking to our manuhiri for the day about the mammoth task of translating 100 popular fiction books into Te Reo Māori. We'll be right back after this. Hoki mai anō, I am joined by my co-pilots, co-stars, co-hosts, Te Kuru o Te Marama Jews and Meriana Johnson. We're going to have a yarn about books we love, authors we love. Are we reading enough? What are the first books that we saw ourselves in, etc. Kia ora kōrua.
Kia ora.
Books. Do you guys have a favourite book by a Māori author?
My favourite real Māori book by a Māori author is Ngā Waituhi o Rehua by the late Dame Katerina Te Heikoko Mataira, and it's a fictional story. She just creates a whole nother world where a group of people, rangatahi, leave Earth. They have to leave Earth because of the circumstances that they find themselves in. And you're just in this, yeah, it's just awesome. I don't want to really talk about it too much, but in terms of escapism or, you know, it amazes me how she, you know, she's an author of many books, and I grew up with a lot of her books, and, you know, being the matriarch of the Kura Kaupapa Māori movement, we're all avid pononga followers of hers. So it's probably only natural that this book is up my alley. She wrote it for those of us who went through the kura system, and it just speaks to me on a number of levels.
You were big up seeing it yesterday, like it's like there's no other book on this level. What is out there for Kura Kaupapa kids? What's the range of genres like?
Well, that's what Pānia Papa talks about with Kotahiro Puka Puka being, you know, one of the motivations behind it is providing a high level of real Māori literature, which includes kōrero pono as well, non-fiction, which was the first issue by Tati Moti. But a lot of the other publications so far have been fiction, and it's just trying to stimulate their interest to keep them engaged in reading and learning te reo Māori. So there is a growing corpus of te reo Māori literature aimed at that group of wānanga graduates, reo rua speakers who want to improve their proficiency, and those kura kaupapa, kura aibi graduates as well. So, yeah, I mean, I feel like it's few and far between, but if you really look, they're around, and the ones that have been produced are really good because, you know, that's the standard that we have as Māori writers.
It's cool how they're translating classics as well, or, you know, books that, you know, for instance, The Alchemist, which has been translated by Hemi Kelly to Ruanuku. I mean, I am hoping to get to a point where I can read it, but it's quite cool. Like, I've had a little titiro, and because I know The Alchemist, and the content of The Alchemist is like tino mama, but, you know, obviously very profound. But in terms of expression in English, I feel like you can kind of see, like, knowing the book in English and then looking at it in te reo, I'm like, oh, okay, that's cool. So I think that's really awesome, particularly when you're reorua or still learning. And I love how they're translating, you know, really well-read, well-known books as well as our own. Yeah, it's such a cool kaupapa.
Hari Porta.
Hari Porta.
Makes me laugh every time. What's your faves, Mariana?
Oh, I'm really bad at choosing favourites for anything, but I guess over the summer I was making a real deliberate effort to read Māori fiction or fiction by Māori authors set in Tau Māori. Mm. And one of the best books out of that summer of reading was Where the Rekohu Bone Sings by Tēnā Makariti. And what I love about that pukapuka is it really explores the complexities of whakapapa.
Mm.
So there's, not to give the book away too much, and also probably won't do the book justice by explaining it, as always is the case, eh? It's like when you try and explain a book, you're like, oh no, this is not as good as it is.
Yeah.
Dry. But essentially there's two twins, and one of the twins goes about reclaiming his Ngāti Mutunga, Ngāti Tama whakapapa, but they're also Moriori, and then the female twin, she feels drawn to learning more about her Moriori side. And obviously, if people are vaguely familiar with the pakanga, the whawhai on the Chathams, on Te Kohu, they'll know that Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, you know, they came in and things went down. And so it's quite interesting and exploring that through twins and how they sort of both go different ways. But it's just also beautifully written.
Aye.
She's, amazing writer. So that's probably one of my faves. The other book that I really loved is Behind the Tattooed Face by Pat Heritonga Baker.
Yeah.
That's really quite confronting, though.
It's quite a provocative title, eh? I know that book was written a while ago, and I have since ordered both of those books on your recommendation. But Behind the Tattooed Face, it's really, like,
provocative. It is as hardcore as it sounds.
Yeah, right.
It's set in the Bay of Plenty in the early 1700s, and it's all about the pakanga and between the different iwi up there. And I'd never seen a depiction of Tau Māori pre-colonisation that just felt so real. Mm. Like, I just felt like I was there. I felt like I could see the palisades. I felt like I was at the pā. It was stunning. I'm really curious. I haven't heard in terms of, like, I just stumbled across that book, a mate gave it to me, but I don't know if it got much acclaim or I suspect it could be a bit confronting for its time.
Yeah, it's not a title that you hear much. It's not sort of listed amongst the other sort of greats, you know. You don't hear it alongside the matriarch and Pounamu. And
I wonder if it's because it does go into quite challenging, you know, it talks about cannibalism, it talks about all of the sort of taboos that I guess, you know, we're just a way of life then, but, we don't talk about that stuff now. And I kind of loved it for that. I loved that it was just like, this is what was going on. I mean, it's historical fiction, but it reads very much like...
How did kupu Māori more cannibalism?
Kaitangata.
Kaitangata.
Uncle Monty Suta, Māori historian, is writing a series called Kāwai, which is a historical fiction based on true events, so to speak. And he has suggested that will be really confronting and revealing, and might not be everyone's cup of tea, but he's
I'll
real
read
passionate.
It.
Yeah, fascinating.
Me too. It's I've read chapter one, a draft of a chapter one and a chapter two, and I'm sure it'll change a lot before it's published, but it's pretty gripping,
yeah.
Oh,
to say the least.
Interesting.
Kāwai.
Aye. I mean, I do want to touch on two books that... So we have decided, and the listeners can figure for themselves what we're talking about. There's one book we decided we're not going to mention, but the two books that I do want to mention also touch on family violence. One is The Bone People by Kerry Hume, and the other is Bex Manawatu's Owe. Both of these books, so especially Bone People, I read that sort of in my late teens, and it really, I guess, further entrenched for me the power of writing and the fact that it can go anywhere and it can be semi-biographical but still speak to everyone. And Keri famously only wrote the one novel, and it won the Man Booker Prize. And she is a recluse, the same as her protagonist from the book, and it does talk about incredibly mummy family violence, but it also it had a subtlety that the other book kind of lacked in terms of showing that aroha and violence are sometimes all wrapped up together, and I found that really revealing as a reader.
I'm so glad you brought up Owe, because I can't believe I was remiss in mentioning it, because that is, again, can't pick favourites, but that's like top five.
Right, it's so beautiful, and it sort of carries on that tradition, I guess, of being able to balance honesty and commentary with really great storytelling and actual compassion and aroha for everyone involved. Beck's Manawatu is amazing.
Yeah. And the way she writes from a child's, like, writes from a child's lens.
Yeah, beautiful.
It's stunning. It's so stunning.
She's so shy and she's so modest, though. I messaged her a couple of times about how great her book is. I don't think there's a bestseller in the world that is as modest as she is.
Yeah, I ran into her at Verb Festival a couple of weeks back, and I was like, she was like, oh, so great to meet you, Whanaunga, because we're both kaitahu. And then I was like, oh, where? Oh, my God. And I loved her. And Kai Koda, and I just love seeing our whenua represented and the way you wrote. And I was just gushing, as I do. And she was like, and
stop.
I was like, she said, please stop. Please stop. That's typical writers, yeah, though.
You'll like this book, Miriana Makorea by Dame Katerina Te Heiko Komataira, of course. I don't think it's definitely not in print at the moment. So if you can get your hands on it, because this is relevant to you, she wrote it with the blessing of Ngai Tahu, and it's based on stories down there, and it's reo Māori. It's about two young girls who, in the aftermath of a pakanga, and it's just a wicked adventure follows
cool.
them.
Cool. And Should we start a book club?
Yeah, I was going to say, tukunga mai.
Yes. Yes. By Māori authors, book club.
Aye. Actually, I reckon that's a cool idea. You know what? I'm going to put something on our Instagram, and I'm going to see if there are other people listening who want to make a book club with us. We all read the same book. We have discussions about the book, how it made us feel. It's a plan.
I would love that.
Let's do it.
Because I feel like as well, it's such a solitary exercise reading, but actually when you really get to appreciate it is when you talk about it with other people who've also read it.
Yeah. I mean, talking about writing and talking about reading is really fun. And it is how you learn more about other things you want to write about and other things you want to read.
Totally. You know?
Make a community out of it. Why not? One of the things we were going to talk about is, well, I mean, one of the questions we were going to ask is, are we reading enough? What are your guys' reading habits like?
I've definitely read a lot more as a young fella. Growing up at Kura, we were fortunate to have these books made for Kura Kaupapa, which were called Te Whare Kura. They were sort of MOE publications or supported, and a lot of them were written by, you know, the likes of Henny Jacob and Katerina Mataira, again, those legends of Te Reo Māori, Tautoko. There was a series called Tautoko, and these had stories of Māui and other atua. They had not so well-known stories about, you know, the magical nanny and her mokopuna. Mm-hmm. So really diverse range. And I was, hard out, read a lot of those. And then when I started, our parents introduced us to English later on as kids, because we were immersed as children. And so we took to those books, my siblings and I, and we really hard out read. I mean, like the Tomorrow When the War Began series.
Oh, yeah.
I read that like a bunch of times. I was really into it. The Lord of the Rings series, that's when I was starting to surpass my brother. That's a bit of a competition. I was like, oh yeah, I'm reading the adult books.
Yeah, you're such an overachiever.
Well, he probably didn't see it as a competition. He probably didn't care. But to me, it was all about, I'm going to finish this book. But I guess with the introduction of social media, we're probably all reading a bit less, but certainly I am.
Yeah, definitely. I'm the same. I was an avid reader as a kid. obsessed with Harry Potter. Mm. Like, it was ridiculous. But I mean, I was a bored country kid. So I read all of the, all seven books at least three times, some of them more.
Yeah, me too.
Yeah. And funny you say that, Tukuru, about beating your brother, because I did a similar thing with my older brother, who wasn't much of a reader. And Mum was reading him Harry Potter and the Philosopher's Stone. He was seven and I was five. Oh, no, he was a bit older. I was seven, he was nine. And I got hoo-ha with, because I reckon, I thought Mum read too slow and I was getting bored, so I just took the book myself and started reading it. So much of it went over my head, but like, yeah.
What about you, Leonie?
I basically read myself to sleep every night, age, I don't know, 4 to 30-something. And then I got a laptop. And it's so weird to think just, honestly, like I was the person who would sort of walk to work with my head in a book on the bus, getting off the bus, walking home, in bed. It was always something that you did to relax. I remember like at a very young age, if I had nightmares, then me and Mum would sit up in bed with books until it was time to go to sleep. And so obsessed with like Narnia and heaps of really sort of dumb English stuff like Adrian Mole and the Discworld series. And I loved sci-fi and fantasy as a kid as well. Yeah. And then I got a laptop and I started watching movies in bed instead. And then I got out of the habit. And now I'm one of those people that just reads on holiday.
Yeah. I'm the same. It's and then I do this big push over summer because I'm like, how can you call yourself a writer? You're not reading anything.
Yeah.
So I'll read like 10 books and then I won't read all year.
Yeah.
How many books can I squeeze in the summer?
Yeah.
As a teenager, I used to read a lot of profiles. I remember one of the most influential books I read was a biography on Muhammad Ali. And nowadays, you know, I've got another book of his that his daughter wrote called The Soul of a Butterfly, which I'll plug, which is one of my favorite books. But you know, nowadays there's so many docos, a Malcolm X, Martin Luther King doco, and I'll just gravitate to that, you know, and watch that. And that kind of meets that need, I guess, to keep learning about my heroes.
I used to like read for hours and now I've replaced that with watching Netflix for hours. But occasionally I'll get hoo-ha and I'm like, oh, I'm sick of, because it's a different experience, right? So passive. Right. And you don't really, well, at least how I like watch Netflix, you know, it's to kind of tune off. But then I've been trying to challenge myself to pick up a book and read instead. And not only do you feel more relaxed, but you just feel more engaged with the content. And that's what I miss about reading regularly. I feel like a lot of the ways that all of us, I guess, I'm speaking for you two now, but, you know, a lot of people these days, we consume media really passively.
Yeah.
And it's not a very engaged process. And what I love about a book is you hold it, you touch it, you know, there's that tactile element to it. And also your mind is free to sort of conjure up images. When you're watching TV, it's just given to you. Yeah. It's just
that's
like,
a good point,
here's
actually.
The world.
It doesn't engage that imagination state.
I guess as aspiring authors, we really want to encourage our people to read more, especially in the coming years.
And I feel like one way that we can potentially do that is by going ahead with this book club idea and setting goals for ourselves and anyone that wants to join us, potentially. A book a month is not a big call. A book every 2 months? No.
No, we can a book a month.
But, I mean, I love this idea for us. And it, obviously for Te Kuru, that does preclude advanced reo Māori writing, but we're going to look into this idea of a book club for all to help us escape from the clutches of passive social media and Netflix consumption. Kei te pai?
Love it. Love it.
Karawi.
Kautoko tēnā, kaupapa.
Perfect. Stay with us. After the break, Te Kuru is going to be joined by a hero to many. It's not Muhammad Ali, but she still floats like a butterfly and sings like a bee. He'll be joined by Pānia Papa.
Raising capital or taking your business to the world? Investment Fix has the lowdown on everything you need to make it happen. This season, we're exploring the US market, the opportunities it offers, what it takes to grow a business there, and the best way to approach investors. Join some of the superstars of the investment and business world as they share advice from their time in the US so you can make your mahi count in this massive market. The Investment Fix podcast, brought to you by Invest New Zealand. Tune in today.
Skinny are helping you show how smart you are with the 1Q quiz, an all-new, super challenging and super quick daily quiz built by The Spinoff. Every Monday, Skinny are giving you the chance to prove you're smart with the Skinny Extra Credit question. Get it right, and you'll get the chance to score yourself some Skinny Extra mobile credit so you can text, call, or even video call your group chat and gloat about how big your brain is. T's and C's apply.
Tūhono mai anō e ngā taringa kei te whenua e areare mai ana ki tēnei kōna ipurangi. Kwa tatū nei te tātara riki o te kāhui reo Māori. He maha kē ana pōtai heoi i tēnei horopaki nei ko ia te raupine o te rōpū kotahirau pukapuka. E tuitui nei, e raranga nei i ngā whenu maha. E whāriki tia iho ai e nei rauemi reo Māori, hei pānuitanga mā tātou, hei taonga, mō tātou o tira mō ngā whakatipuranga, ko Pānia Papa tērā, o Ngāti Koroki i Kahukura, o Ngāti Mahuta, e te rangatira e Pānia, tēnā koe.
Te kuru e tēnā koe i o mihi, a tau anō o mihi.
Nā, ki te kaupapa o te rānei, hea te matū o te kaupapa kotahirau pukapuka?
Ko tā mātou e whai nei, kia puta ngā pukapuka reo Māori e kaungana te reo kei roto, tahirau i roto i ngā tau e tū mai nei. Kia rere ai te reo i roto i ngā momo pukapuka rere kē ki ngā tōpito katoa o tō tātou whenua nei. Koe rā te tino whāinga. Ko tahirau pukapuka i roto i te waika mōhio ka pēwhia nei te roa o te rawa.
Ai, kia o whakaro, ka pēhia te roa?
I tēnei wā koe eke ki te rima, i muri te tahi tau me te hāwhe rua tau me ki, nō reira, tērā tau ka te kau anō ngā pukapuka, ka whakaputaina, nō reira, tērā pēa, i mua i te kuiatanga o tēnei, kua tai ki te tahi rau. Te kau tau pēa, te kau mārima tau.
Kāre kore. Nā, ko wai mā ngā te kāhui whaka Māori kei raro i te maru o tēnei whanakeitanga?
E waimari ana te kaupapa nei i te kāhui kai whaka Māori i ahu mai i te panekiretanga o te reo. Tō tāua whare makatea te kuru e mōhio ana tāua ki ngā taumata o te kounga ko whakatōkia ki roto i o tātou ngākau e ngā koraua e te tokotoru a Paiwhiti. Ko tātou ngā mahuetanga o te rā kaupapa, e mahi nei ngā mahi. Nō reira, ko tā ua hoa era o te panekiretanga, ko Heketū Blake, te tehi o ngā upoko me ki o te kāhui nei, ngā manu tā tāriki tā ukupuna. Ko Karina Kelly, ko Hemi Kelly, ko Jennifer Martin, ko Greg Koia, nō roto mai a koutou o te Tairawhiti. Ko te korau whangataua, ko Junior Silbury, me te mahama Ruth Smith, me te mahamaha no atu.
E nei reo idols. I e nei rā. Nā, mā wai e nei pukapuka.
Ko e nei pukapuka e āta whiriwhirihia nei e mātou. He taonga, he pukapuka me ki mā te hunga e ngā kaunui ana ki te reo. Māori mai, tau iwi mai. Ko te hunga e ngā kaunui ana ki te pānui kātahi i te reo. Kamutu ko te whāinga, ko tā mātou e whai nei kia whakaputaina he pukapuka mā te hunga taiohi, te kaumārua tau te pakeke, piki ake ana ki ngā tai pakeke a kaumātua rāno.
Ko kōwhiria etahi o enei pukapuka e te tāhuhu o te mātauranga, tēnā hurahura mai i ērā whakamārama. Tokohia, kua hoko nā e rātau, kātai kihia, anō hoki.
Ai, i waimaria hoki, i te wā o te noho rāhui, ka whakaaro te tāhuhu ki te hoko mai i te hikape, mano nei, neke atu i te 30 mano pukapuka, kua hokona mai e te tāhuhu. Hei tohatoha mā rātou ki ngā tamariki reo Māori i roto i ngā kura kaupapa, kura aiwi, rumaki reo e rā wāhi. E whai rau emi ai rātou i ngā wā e katiana ngā kura. E whai rau emi kounga ai rātou, hei pānui mā rātou.
Nā reira, kua tukuna kētia. Kia ua wāhira.
Ai, te tikanga kua tae katoa e rā ki roto ki ngā kura me ngā kāinga o e rā tamariki i te wā o te noho taratahi.
Nā hea hate, te uara, te hirahira o tērā?
Oh, taku whakapae te kuru ko tērā 30 ko hare pota te pukapuka i hokona rā ngā kape ono te, e 26 kape e te tāhuhu. Mehe mea kata, whakatauri te hia tērā taumata o te nui o te pukapuka kua hokona i tēnei whenua, taku whakapae ko i nei te pukapuka reo Māori tuatahi kua pēnei rawa te nui o te hokona i ngā tōpito katoa o te motu. No rei, me rangahau au i tērā ko te whakataetae pea, ko te paipera ki te reo Māori, ko te paipera tapu ki te reo Māori. Hoi anō, māku tērā e rangahau, ko i nei taku whakapae.
Ah, epa, he wero nui tērā ki ngā kaituhi Māori kei te motu. Ko etahi o ngā pukapuka kua whakaputaina e koutou, ka huri hia ka whakaputaina hei puka oro. Ne, hea hai e takahi nei ai koutou i tērā ara?
Ki au koirā te tino kura i roto i tēnei kaupapa. He pukapuka, te pukapuka, he taonga anō tērā hei whera mā te tangata e ngā kaunui ana ki te pānui. Ko te nuinga o te ao Māori ki taku whakapae i roto i aku mahi, whakaako i roto i ngā tau. Kaore i te whera pukapuka, kaore i te pānui pukapuka. Ko atatau tamariki ko ngā taiohi kaore rawa atu nei e pērā. No reira, ko te puka oro tetehi huarahi e rongo ai te tangata i te atahua o te rere, o te manawa taki, o te whakahua tika, o te reo Māori i roto mai, i roto i enei pukapuka. No reira, kua whakaetia e ngā kaipupuru i ngā mana o enei pukapuka, kia hurihia a hare pota, hei kōpae i tēnei wā. Te ruānuku, the alchemist, ka hurihia tērā hei puka oro. Te poea nā Michael King, ka hurihia tērā hei puka oro. Anā, i roto i tērā kaupapa, te pukapuka Michael King nei, e wāte ana kotahirau pukapuka ki te toro ki ngā reo āiwi, ki te whakatairanga i te reo āiwi, e hāngai pū ana ki ngā kaupapa o ngā pukapuka nei. Nō reira, e ko aro atu ana taku ngā kau i tēnei kura, ko te ora o te reo Māori, o te reo kōrero, o te reo whakarongo.
He kura rauemi hau tērā, ne? He whakawhānui ake i ngā te corpus, te kohinga rauemi reo Māori kei ngā tātou. Me pēhea, i roto i taua whakautura ai, e kare wāke ai te whakaaro, me pēhea tātou e whāo tikanga, hei whakapakari i era pūkenga pānui.
Pātai nui tēnei. Kia au ko te puka oro tetehi arapai, e hei poa i te tangata ki te pukapuka, te kinga momo pukapuka, puka oro, puka hiko, ko ngā puka hiko anō hoki e kaha ana te torohia e ngā kai hoko i enei pukapuka. Ka pānui ke i runga i te rorohiko, i runga rānei te waia i aratau e tatari ana ki te pahi i te ārane. Nō reira, ko era momo pukapuka i nāia nei. Puka tā, puka hiko, puka oro. Kei reira, te whānuitanga o ngā kura o tēnei kaupapa o te whakaputa pukapuka ki oku nei whakaaro.
Kia whakawhānui ake tāua i tēnei kōrero i puta i ākoe mo te mauri o te reo, te whakaora ake i te mauri o te reo, i te hā o te reo. Me pēhea tātou e whakamana, e whakapakari i tērā tuāhua i roto i ngā mahi whakarauora reo.
Ai, koirā te tino whāinga ne, koirā tā te kāwanatanga rautaki, kia mauri ora te reo. E au i te mātā wai, ko tā mātau peha, kia ukai poa no te reo. Anā, ko era rautaki, ngā tāhuhu e arahi nei a tātou, e tūnei hei tāhuhu arahi a tātou i roto i ngā mahi whakarauora i te reo. Nō reira, me pēwhia e pakari ai, tā tātou whakapakari, whakamana, whakau i te reo i roto i a tātou, mā te kōrero, mā te whakamahi. Kaore i tūā atu i tērā, kua whia tau a Timoti e tuhi ana i ana ngeri i ana waiata mo tēnei kaupapa. Kā ora te reo ki te kōrero tia. Ana, e tāia ai te kōrero me mōhio ki te whakarongo. Ko te whakarongo me te pānui, ngā huarahi e uru ai te reo ki roto i te hine ngaro, i te whatū manawa o te tangata. Anā, ko te reo whakaputa, ko te reo kōrero, koira te mātā muri o te rā tukanga. Nō reira, ki au, me whakapakari ake ngā huarahi, whakarite huarahi, whakarongo e rongo ai te tangata ki te atāhu o te reo, e pānui ai te tangata i te kounga o te reo.
Āti nana. Anō hoki, ne? Kia kawa e riro mā te pukapuka noa e kōrero.
Ai, mā te pauaka whakaata te rā mai e pīkau.
Hoi anō, he tāpiritanga anō, wāu, ki tēnei kaupapa whānui?
Ai,
e whakarāpapoto nei ai, tāua.
A te rātau ka whakaputaina tāwiti pukapuka puripāha, bulibasha, ka whakare waina tērā ki tētehi, o ki tō nāno marae ki Waituhi a te tau e tū mai nei. Ka metu nā Ruth Smith tērā i whakamaori. Nō reira, ko te toro ki roto ki ngā hapori ki roto ki ngā iwi tētehi anō o ā mātou whāinga. He whakahaere mātou kaore e utua e te kāwanatanga. Ka haere mātou ki te tono pūtea i āwai rānei ngā whakahaere katoa i ngā tāngata pūkoro hohonu katoa o te motu o te ao hei āwhina i te kaupapa. Nō reira, haere ki te whārangi, tā mātou whārangi whārangi ipurangi, te pai tukutuku, ko tahiraupukapuka.org.nz. Kei reira tetehi huarahi e tai ai, e te tangata noiho nei o Aotearoa whānui nei, te tuku koha mai ki a mātou hei āwhina i te kaupapa whānui. E tere ake ai tā tātou tai atu ki te tahiraupukapuka, ki te reo Māori kounga. Koira te tono, te kuru ki te hunga e whakarongo mai ana.
Koira, te wero, e ngā iwi o te motu, kautau e taringa areare mai ana, whakatirana i te kōrero, mo te tautoko i te reo, mā te tautoko i tēnei kaupapa. Hoi anō, he pātai anō, te rapea hei pātai whakakapi. Heaha, i kōrero mātou o te pāe nei o nē, te kōna ipurangi nei, mō ngā tino pukapuka i pānuitia e mātou, ia mātou e whanake ana, ia mātou e tipu ake ana. Heaha, itahi o ngā tino pukapuka e ngā kaunuiti ana e koe?
I au e tamariki ana ko paunamu te pukapuka tuatahi i oho ai taku ngā kau Māori ki tēnei ao te pānui pukapuka. Te rātau, ka whaka Māori mātou o tira etehi o tō tāua whare makatea i a paunamu ki te reo Māori. I tana tau 5 i muri i te tānga tuatahitanga, nā weti iwa no tērā pukapuka. He kohinga paki poto tērā pukapuka. Koira te mea tuatahi i oho ai taku ngā kau i au e tamariki ana. I au ka pakeke haere, nā te mea e kotiti ana ki te tākaro, ki te mahi kapahaka me rā mahi, ne? Kaore i kaha pānui pukapuka i ngā wā o te taiohitanga. Ka pakeke ahau, ka uru ki te pakihi, ko taku tino pukapuka i tērā taumata o taku ao, ko Rich Dad, Poor Dad na Robert Kiyosaki. He pukapuka e hāngai ana ki te whakatupu i tō pakihi, me te whakarereke i o whakaaro ki tēnei mea, ki te pūtea, ki te kohikohi pūtea, e whairanga tiratanga ai te tangata. Nō reira, koira e tehi o aku tino pukapuka i roto i tōku nei ao.
Hei, bonus pātai, mā ngā hunga whakarongo, mākua noho ki. Hiaha etahi o wāu ake rautaki reo e noho ai koe ki te e whāo ai koe i tētahi ao, e noho ai koe ki tētahi mirumiru reo Māori, e whai wāhi hoki ai koe ki te pānui. Ka āta rāhuitia e koe he wā pānui pukapuka rāne?
Kua kaha pērā hau mō ngā puka oro, he māmā ake ki au te whakarongo me te hīko i runga i te treadmill i te wākotahi, tēnā i te pānui, i te pukapuka me te hīko i te wākotahi. Nō reira, he pērā hau, he wahine, kā hia hau ki te mahi ngā mea e rua i te wā kotahi. Nā, koira tetehi o aku rautaki i tēnei wā nei, ko te whiriwhiri puka oro rawe, hei whakaoho i te hinengaro, i te ngākau, i awe mahi ana i tetehi atu mahi e ora ai te tinana. I tū atu i tērā me tatari au ki ngā rā o mātiti, o raumati, e wāte ai au ki te āta whera puka puka. Ko Sunny Bill Williams, te puka puka kei taku tēpu i te taho te moenga i tēnei wā, hei pānui nee. Māku i te raumati. Ka kimihia tetehi kai whakamaori mo tērā tau.
Ka rawe. Ka au e tahi tūtohu, ka whakapātu au ki a koe.
Ka pai.
Hei ngā rangi e te mai nei.
Ka pai.
Hoi anō, e te māreikura tēnā koe e rā kōrero o tira koutou ngā manu o te māra o tāne, e koe koe ana, e ketekete ana, e kukū ana, kia ora ai te mauri o te reo a koutou, e whakauru ana i o koutou katoa, ki e nei kaupapa whakaraura i tō tātou reo rangatira e mihi atu ana ki a koe.
Tēnā koe te kuru, tēnā koutou.
Kātia kera e hikamā, kia toi tū te mauri o te reo, kia tau ai te mauri, ki runga kia tātou katoa.
Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air and brought to you by the Spinoff Podcast Network. It was hosted and researched by Leonie Hayden with Te Kuru Jews and Mariana Johnson. Nair was produced by Te Aihe Butler with senior production from Jane Yee and project management from Mark Kelleher.
Talo for Lover. I'm Madeline Chapman, editor at The Spinoff. If you have the means, consider supporting our high-quality journalism by becoming a Spinoff member. Sign up now at thespinoff.co.nz/donate.
Kia ora e te iwi, Te Aihe Butler here, podcast manager at The Spinoff. If you enjoy listening to our podcasts, consider supporting our mahi by signing up to become a Spinoff member at thespinoff.co.nz/donate.
The Spinoff Podcast Network.